الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
في Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muri stade ya Nyamirambo yitiriwe Pele wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru ni mu munsi mukuru w'igitambo uzwi nka Eid al-Adha kubasengera mu idimu ya Islam ku isi yose abo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bari babukereye bazindukanye niyo nka mu kwizihuza uyu munsi muri uyu mwaka w'2023 mu ijambo mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Haitimana yagejeje ku bayisilamu bo mu Rwanda yabasabye gukomeza kurangwa n'ubumwe ndetse n'urugwiro haba kuri bo ubwabo no kuba badahuje imyemerere Mufti w'u Rwanda yanasabye abayisilamu gukomeza kuzirikana amahame agenga imyemerere yabo birinda uwo ari we wese washaka kubagusha mu bikorwa by'ubuheza nguni n'ubutagondwa agambiriye inyungu ze bwite
ndagira ngo mbibutse ko bavandimwe b'abayisilamu tugomba kugira uruhare mu kurengera ndetse no gushyigikira idini yacu twirinda ndetse tukagendera kure abashobora kuba bashaka kuyikoresha mu nyungu zabo ariko zidafite uzihuriye n'idini ya Islam abo ni babandi uzasanga barangwa n'imyumvire y'ubuheza nguni n'ubutagondwa muziko ubu hirya no hino ku isi tugenda tubona abantu biyitirira Islam ariko ibikorwa bakora bikaba bigaragaza ibisobanuro bitandukanye bigahabana n'imyemerere n'imyigishize ya Islam
Mu minsi yashize mu Rwanda hakunze kumvikana ababarizwa mu idini ya Isilamu bakurikiranwaho ibikorwa by'iterabwoba bikarangira bamwe bafashwe bakagezwe mu bucamanza bakanabiharirwa nk'abafashwe mu 2017 bakekwaho gukorana n'umutwe wiyise wa leta ya Kiisilamu Islamic State icyo gihe hari n'abasilamu bo mu Rwanda bahatakarije ubuzima Ahani naho mufti w'u Rwanda akomeza gushimangira ko ibikorwa nk'ibyo abasilamu bagombye kubigendera kure. Sheikh Hitimana kandi yanibukije abasilamu bo mu Rwanda ko mu minsi 3 y'iki gitambo batagomba kuzajya hanze y'imbibe ku myemerere bagenga.
Ubwo tukaba dufite iminsi 4 twemereye kubagamo igitambo kugeza izuba ry'umunsi wa 4 ritararenga. Umunsi wa 3 ukurikirira Idi nayo ni iminsi mikuru muri Islam. Ni iminsi yo kurya no kunywa gusingiza Allah cyane no kwishimana n'imiryango yacu ariko tunibuka ko tutagomba kurengera imbago za Allah subhanahu wa ta'ala.
Umunsi mukuru w'igitambo uzwi nka Eid al-Adha urangwa n'ubusabane cyane hagati y'abasilamu bafite uko babayeho bagafasha abantaho nikora bwana Mustafa hatunga imana n'umusilamu udafite ubushobozi yiteguye kwisunga bagenzi be.
Nago ndagira ubushobozi bwo gutanga igitambo ariko mu bushobozi bwanje bukeya nasangira nabandi mu byo mfite
ni tuva hano rerekereza hehe
no kuvuga ngo yewe aho ndi buge ndajya muri bagenzi banje bafite ubwo bushobozi nabo babashe kuma kwijyo ryeno mbe nafungura ku munsi w'irayita
naho kuri madamu za mudanyira neza utuye Nyamirambo kamwe mu duce tubarizwamo abasilamu batari bake yatubwiye kwiwe ibintu biteguye neza kandi yiteguye gutanga ubusabane
ibyishimo biba byaturenze tukabaga tugasangira n'abaturanyi n'inshuti tugasangira n'imfubyi bafaka byose tukishima muri make kuko ari urukundo dutozwa n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuzabaga ihene intama inka biterwa n'ubushobozi ufite
Izina Temarigwe rirazwi mu Rwanda ku mukino wo kurya. Bwana Abdara Temarigwe nawe yari yaje mu munsi mukuru yabwijwe irya Amerika ko bigendanye n'umukino we wo kurya ku munsi nk'uyu abafite ubutumire bwinshi kumutumira ariko bisaba icyo afata nk'ikitonderwa.
Iyo wabaye umunsi w'irayidi ukuvuga iyo bantumiye baba bishoboye nge nko muri iyi minsi 3 iyo kuri irayidi mfite nk'ubutumire nk'ahantu hatarenze nk'icumi. Ko nuko kuri mbahaye abo bantu yo bantumiye mbanzi ko hari ikintu ndi buhakure ndahitabira kuko nta hantu ngomba gusiga none se ibiryo ubonye uwo munsi utazongera kubona wabiri ukigendera kumukira baguhamagaye kugira ngo mwicarane nawe yishi
hari ibyo huyuzwe mu mukino wo kurya asobanura ukumva birasa n'amayobera ariko agakomeza kubishimangira ari naho ahera avuga ko abamutumira ku munsi nk'uyu bagombye kuba bamuzi
nka kubeshe nk'ubwijukuri ubukunde kuva imana yande masinda arya ngo mpaje buko niko kuri abantumira nabo barabizi ko iyo nahageze kuba batumye umukinnyi ukomeye iyo mageze simburaho ngomba kuhava ngiye nk'uturo 10 tw'umukinnyi ubwo ni buri rugo gwenda dushizeho n'inyama wenda ni nk'agahene kamwe gutyo nkava nubugazi wenda nkabubiri bwa sonda
kubadafite ubushobozi mu idini ya Isilamu umuryango w'abasilamu mu Rwanda wasobanura ijwi rya Amerika ko hari ubushobozi uba wagiye kusanyiriza kuri buri musigiti ku buryo babugeza kuri bantaho nikora bagafatanya kwizihiza neza umunsi w'Irayidi umuryango w'abasilamu mu Rwanda wongeye kandi gusaba bo muri iri dini gukomeza kuba hafi abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 muri bihu Rwanda ruri mu minsi ijana yo kwibuka genocide ku nshuro 29 umunsi mukuru w'igitambo cya Eid al-Adha ku basilamu za mari minsi 3 ekhabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.